Gundane, eseze banja lawo. Kwake kwathi amagundane, ebona usizi lwawo olukhulu, ngobe desingelwa yikati malangonke, ekuseni, nasemini, nasebusuku, ikati lihleze liwabamba, liwadla, ayesethi, akumenye umhlangano, ukuze kutholakale isu elingcono.